ke mola wa modimo modimo ware ke nna modimo o le mongwe fela wa nnete o seka wa obamela modimo ope o sele o seka wa betla legong kgotsa letlapa kgotsa sengwe se sele go se obamela o seka wa bitsa leina la modimo mo go sa tshwanelang o seka wa lebala go ikhutsa ka letsatsi la modimo letsatsi le le boitshepo mme ke la kobamelo o gopole rrago le mmago ka tshiamo mme o batlotle o seka wa bolaya motho o seka wa tsaya mosadi wa motho yo mongwe kgotsa monna wa motho yo mongwe o seka wa utswa o seka wa bua maaka ka ga mongwe ka wena o seka wa eletsa go tsaya se e leng sa mongwe ka wena
molao wa modimo o siame a batho ba ile ba obamela
nnyaa batho ba ile ba tlola molao wa modimo batho botlhe ba ile ba roba molao wa modimo nna le wena re robile molao wa modimo mme reetsa go ne go na le a le mongwe fela yo o neng a itekanetse a obamela molao wa modimo leina la gagwe ke Jesu Kriste
ao a ke lone lebaka le le dirileng gore Jesu a reswele
ee ka gonne Jesu o ne a sena boleo ke ene fela yo o neng a ka tsaya kotlhao e neng e re lebaganye ka ntlha ya moo Jesu Kriste o ratile go swa boemong ba gago le nna fa ruri re ikwatlhaela re inyatsa maleo a rona mme re batla go obamela modimo jaanong re ka kopa modimo go re itshwarela le go tlosa bosula ba rona
re ka obamela melao ya modimo jang
ga re ka ke ra obamela melao ya modimo ka thata e leng ya rona re tlhoka Jesu go re thusa fa re amogela Jesu mme re mo ipolelela gore re tlotse melao ya gagwe ke gone modimo o tla re itshwarelang leso la morena Jesu Kriste le tlosa boleo botlhe ba rona Jesu a re thuse go tshegetsa melao ya modimo gonne Jesu o tsile gape a tshela go tswa mo baswing o na le thata ya go re boloka mo go leofeng fa re raelwa go leofela modimo re ka kopa Jesu go re thusa o tla re thusa ka gale fa re mo kopa re ka itumela ruri fa re obamela modimo mme re ikanya morena Jesu go re tshola re mo setse morago mo tseleng e mo itumedisang.